make you feel alright, alright. We be back and forth all night Sex na komori every time took a fight. Time passes slowly, paka tone morning light. You know what it's like. You so bad with the body like that. Hatan kwa ke kila mkao, girl, you throw it right back. Slap that booty cause I know you like that, huh? And I'm a hiri, utasema hi hat. Big daddy, tayari I'm deep inside your body. Macho na zungusha na unanza kutalk dirty. Semu unataka kwa na mchizi all the time. Kwa sababu nachofanya yo ipata long time. Take it easy girl, now let me do me. Just lay down, niko nesho what it means. Open them legs, utasema make a peace sign. Leave me on the speed, utasema nendesha knee sign. Kule
mwaku utafika wendako. Minakupa size ya psiko.
Bikini, mimi ndani ya box. Kutu nzima tumeshinda ndani hatuja toka. Yae kuna mjani na watana tuwa smoker. Kita ndani ya navu gara gara kama nyoka. Sex so heavy, taki kuondoka. Hata kusimama wezi na isa tadondoka. Speedy mitamia na mkibiza kama soka. Came so many times, paka na isa misha choka. Yeah, lala kifuani upumzike. Kama shuka kwa mikono kufunike. Wala usijari na chutaji turidhike. Sema popote unapotaka ni kushike. Ugurudike na unambie kitu gani usinifiche. Kama unitaji round 3 tukinukishe. Tuanzia chumbani jikoni tukamalize. Nioneshe shara tuyamwili minilianzishe.
Pole pole utafika, yeah.